la 10 de America. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira muri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi ryobora kuri internet mudusanga kuri waeshatu radio yacu voa.com n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Turabasuhuje inshuti z'ikiganiro muri sanga tubahikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mu mwaka w'1996 u Rwanda rwatangaje ku mugaragaro ikoreshwa rya interineti. Gusa yatangiye gukwirakwira hirya no hino mu gihugu mu mwaka w'2004. Nyuma y'imyaka 25 iri terambere rigeze mu Rwanda, hari byinshi ryahinduye mu gihugu mu mikorere hafi yose y'ubuzima bwacyo. Muri yo harimo n'imikorere y'itangazamakuru. Kuva ku kigo kimwe rukumbi cy'itangazamakuru rya Leta kugera ku bitangazamakuru birenga 180 nk'uko bigaragara ku rubuga rw'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda. Ubu bwiyongere kandi bugaragara mu ngeri zose z'ibitangazamakuru, yaba radio, televiziyo n'ibinyamakuru. Ibi byose kandi niko mu buryo bumwe cyangwa ubundi byifashishije internet, dore ko hari n'ibinyuze ibiganiro mu majwi, amashusho cyangwa inyandiko zabyo ku mbuga za internet. Si ibyo gusa ariko ikoranabuhanga rya internet ryazanye mu itangazamakuru, kuko hari n'imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu guhanahana amakuru, gusakaza vomwe ku isoko cyangwa mu bundi buryo bunyuranye bw'itumanaho. Bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka irenga gato 20 ishize, ubu amakuru y'ikintu kibaye mu rusisiro rwo mu cyaro ashobora gukwirakwira ku isi yose mu minota mike. Ibyo ntibyoroheje uburyo bwo gutara no gutangaza amakuru, gusa hari n'ibibazo byaje bibiherekeje nko kwiyongera no gukwirakwira kw'impuha mu buryo bworoshye, gukwirakwiza imvugo cyangwa inyandiko zishobora gutera umwiryane muri rubanda, gushyira hanze amashusho cyangwa amafoto afatwa nk'ayakagombye kubibanga n'ibindi bikorwa bitandukanye. Bivuze ko iryo terambere ryongereye akazi k'abagomba guhagarara mu byuho byavutse mu gukumira ibifatwa nk'ibidakwiriye, hagahita ibifitiye rubanda kamaro. Ni muri urwo rwego mu minsi mike ishize urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ruherutse kuburira abakoresha iryo koranabuhanga mu itangazamakuru ko rugiye gutangira gukurikirana abarikoresha nabi ngo bahanwe.
Ubu rero uko ubona bigenda, ubu burenganzira bwo gutanga ibitekerezo bugenda bwaguka bugera kuri benshi kuri henshi mu buryo bwinshi. Hari ibyaha ubona bigenda bikorerwa kuri izo mbuga nkoranyambaga, dusaba abantu ko bagomba kubireka cyangwa bagasobanukirwa bakamenya uburyo bigomba gukorwamo, ko bakamenya iby'itegeko nshinga riteganya.
Uyu ni Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda, turaganira nawe mu buryo burambuye mu kanya. Mu Rwanda abantu bakoresheje imbuga barimo abanyamakuru b'umwuga n'abandi ku giti cyabo batabigize umwuga. Mu gihe izi mbuga zimwe na zimwe zitanga uburyo bw'amafaranga binyuze mu kwamamaza, abazigana bagenda baba benshi, ari nako ibyo batangaza bigora igenzura ku nzego zibishinzwe. Bamwe mu banyamakuru bakorera mu Rwanda bafite impungenge ko uyu muburo ushobora kuzabangamira ubwisanzure bwabo, ariko abandi babona ari igikorwa kiziye igihe bakire kumwuga uhabwa agaciro gakwiriye na Rwanda ihabwa makuru y'umutse. Ese inzego z'u Rwanda zishobora kugenzura ikoreshwa ry'ikoranabuhanga nta uhutajwe? Urwego rw'ubugenzacyaha se ruzakurikiza uhe murongo mu kubikora? Itegeko nshinga risanzwe ruha umunyarwanda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo haraho rihera naho rigarukira ku byerekeye ingingo. Abanyamakuru babigize umwuga se bo babona bate ubu buryo? Ibi bibazo n'ibindi nibyo turi bugerageze gusuzuma mu kiganiro muri sanga twabateguriye uyu munsi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi.
Benshi.
Muri sanga ya concept yinshi agasaro kabura ga.
Nyuma ya urwego rushinzwe ubugenzacyaha rutangiye imbuzi kubakoresha imbuga za internet mu buryo bunyuranyije n'amategeko, Ijwi rya Amerika yashatse kumenya ingamba zigiye gufatwa abashobora guhanwa n'iri tegeko, ibihano bashobora guhabwa n'ibindi bibazo bitandukanye bireba batangariza amakuru ku murongo wa internet. Kuri mikro ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Thierry Murangira aratangira asobanura impamvu urwego rwatanze imbuzi.
Ubu rero uko ubona bigenda, uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bugenda bwaguka bugera kuri benshi kuri henshi mu buryo bwinshi. Hari ibyaha ubona bigenda bikorerwa kuri izo mbuga nkoranyambaga, dusaba abantu ko bagomba kubireka cyangwa bagasobanukirwa bakamenya uburyo bigomba gukorwamo, ko bakamenya iby'itegeko nshinga riteganya. Itegeko nshinga ry'u Rwanda icyo riteganya, ingingo ya 38 iteganya, iravuga ati ubwisanzure bw'itangazamakuru bwo kugaragaza ibitekerezo no guhabwa amakuru buremewe kandi bwubahirizwa na leta. Ubu ni umurongo ngenderwaho ugaragaza ko gutanga ibitekerezo ari uburenganzira bwa buri muntu uwo ari we wese. So umunyarwanda wese rero cyangwa n'undi uwo ari we wese yemerewe uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Hanyuma rero iri tegeko n'ubundi ryahise rishyiraho icyo bita irengayobora, ari byo exception. Iravuga ati nubwo wemerewe gutanga ibitekerezo, nubwo wemerewe ubu burenganzira, hari umurongo ntarengwa ugomba kubahiriza. Uwo murongo rero washyizweho n'ingingo n'ubundi ya 38, aho ivuga ati ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru ntibugomba kubangamira ituze rusange rya rubanda. Ntabwo ugomba gukoresha amagambo abangamira ituze rusange rya rubanda, amagambo akurura ivangura, amagambo akurura amacakubiri. Ntabwo kwa gutanga ibitekerezo ntibigomba kubangamira imyifatire mbonezabupfura, aho utagomba gukora ibintu bibangamiye imyifatire mbonezabupfura, utagomba gukoresha amagambo abangamiye icyubahiro n'agaciro by'abandi, kwivanga mu mibereho bwite y'abandi, ugomba no gukoresha amagambo atabangamiye abana, amagambo agaragaza ukurengera urubyiruko n'abana. Iyo rero akaba ari umurongo ngenderwaho ushyizweho n'itegeko nshinga, itegeko nshinga rigenga buri muntu wese muri iki gihugu.
Hari n'umuntu uvuze muti abagikoresha bagakora ibyaha, hari abo mubona mu Rwanda, nubwo itegeko ari itegeko nshinga ry'u Rwanda, abo mu Rwanda mubona byaratangiye bagakoresha ikoranabuhanga bagakora ibyaha.
Birahari abisunga izi mbuga nkoranyambaga bagakora ibyaha, abenshi bagejejwe mu nkiko, n'abandi ubona bafite tendance turabagurira ko babireka kuko n'ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda, amategeko agaragara, kandi nta rwitwazo rubaho kuvuga ko utaza amategeko.
Nta rwitwazo rubaho, nicyo nari ngiye kugarukaho, nta rwitwazo rubaho ko umuntu ataza amategeko. kuki habaho kubanza kuburira niba bihari kuki umudahita mureba umuntu wakoze icyo cyane
impamvu kuburira ni RIB ifite inshingano eshatu igenderaho inkingi nyamukuru eshatu igenderaho yubakiyeho akazi kayo hariho gukumira ibyaha gutahura ibyaha no kugenza ibyaha iyo rero turi kwigisha abantu no gukumira ibyaha kuko nicyo kintu kibanze iyo ukumira ibyaha buriya uburinze byinshi abantu barumva uwanze kubikurikiza rero uwanze gukurikiza izo nama akarenga akagera akarenga amategeko aramuhana kandi hariho abamaze kugezwa imbere y'inkiko baswe
uyu munsi harabo ari umunyamakuru dufite inyamakuru nyinshi cyane yandika kuri murandasi murigisha muri rusange cyangwa hari uwo mumaze guhamagara muti kanaka kugira ngo wenda niyabirengaho azavuga ati muzamuvuga muti twaguhaye umwanya wo kwigira twarakubwiye iki n'iki
turigisha abantu kuko harimo ibice bibiri hariho abatumirwa kuri za mbuga nkoranyambaga bagatumirwa bagahabwa bakagenda bakavugiraho amagambo agize ibyaha urumva ari watanze urubuga rwo kugira ngo rukoreshwe mu gusakaza amagambo ari mu icengezamatwara rigamije gukurura imvururu muri rubanda kwangisha abantu abandi abo nabo bafite barebwa n'itegeko ababivugiyeho rero nabo barebwa n'itegeko bose bagirwa inama hariho ababikurikiza abatabikurikiza nabo amategeko arakurikizwa bakagizwa imbere y'ubutabera
iki kimwe kibonye hashize igihe kingana iki ku buryo muvuga mu kiciro cyari muri faze yo kwigisha
faze yo kwigisha tugendanya n'iyo guhana kuwanze kuwanze kukumva inama yagiriwe kuva RIB yatangira byari bihari ibi nabyo n'ibyaha biza mu byaha bikorerwa kuri interineti cyangwa kuri murandasi aho tugenda dukangurira abantu uburyo bagomba kubyirinda gusa icyo nshaka ngira ngo abatwumva nabo basobanukirwe ntabwo bigomba kwitiranwa no gutanga no kubangamirwa mu buryo bwo gutanga ibitekerezo kuko itegeko nshinga rirabivuga neza rikabisobanura ko buri muntu wese yemerewe gutanga ibitekerezo ariko muri kwa gutanga ibitekerezo hari ibyo ugomba kwirinda hari umurongo utagomba kurenga ugomba kubahiriza ituze rusange rya rubanda imyifatire mbonezabupfura icyubahiro n'agaciro ukirinda kwivanga mu mibereho bwite igihe cyose rero warenze uwo murongo itegeko riba ari kureba rirakurikizwa
hari ingero nk'wenda mwaduka nk'ibyo bintu bigaragara ku mbuga nkoranyambaga bakavuga muti nk'uyu nguyu nubwo wenda atarakurikirana ariko ari mu murongo mubi tukakora tumwihanangiza nk'ibiganiro bimwe na bimwe hita kugira ngo n'uzabyumva azavuga ati ibyo nibwiraga ko ibyo ndi gukora birimo kubaka
ntabwo byaba byiza ko wenda twagira uwo dutunga agatoki ngira ngo iyo tumuhamagaye nawe arabyumva ababizi n'uwo tubwira ababizi hatagira uwumva ko yibasiwe gusa muri rusange uwumva ko afite umurongo wo kuba umurongo aho abantu usanga bavugiraho amagambo y'amacakubiri yapfobya jenoside yakurura inzangano abo ngabo bose ngira ngo baba babyumva barabyumva ko nabo isaha iyo ari yo yose itegeko rishobora kubageraho tutagize uwo dutunga agatoki kugira ngo barize kandi barabyumva
hari uwabyumva akavuga ngo ni uku ni igitangazamakuru ni ubwisanzure kuko wa wundi watumiwe aje kuvuga n'icyo atekereza kandi nanone kuvuga icyo utekereza ni uburenganzira bw'umuntu yamunyamakuru wamutumiye nawe yamutumiye ko wenda azi ko hari icyo amukuraho ntibyakwitirirwa ko ari uburyo bwo kugira ngo wenda mu kontorore ibivugwa byose n'unenga ntanenge
nkunze ko ukoresheje ijambo ngo byakwitirirwa urumva iyo byitiriwe ntabwo biba bivuga ko ariko kuri ntabwo ariko kuri nta kunenga itangazamakuru kuko no ku isi yose si mu Rwanda gusa n'isi yose ubwisanzure bw'itangazamakuru buhabwa buri muntu wese ariko iyo urenze umurongo ngenderwaho washyizweho n'amategeko n'itegeko nshinga icyo gihe amategeko aragukwiye si gusa umwihariko ku Rwanda ni ku isi hose ntabwo byakwitirirwa ntabwo bigomba kwitirirwa kuniga itangazamakuru kuko nta gitangazamakuru riba rimizwe ahubwo wowe utangazamakuru atarimo amagambo akurura inzangano hate speech atarimo amagambo akurura imvururu atarimo amagambo yo gupfobya genocide gucengeza amatwara yicengeza amatwara gupfobya genocide ibyo ngibyo nta kibazo kiba gihari ku bwerekeye amategeko ntabwo rero nkeka ko byabari kuniga itangazamakuru
ibihano bireba umunyamakuru wakora icyo kintu akakirengaho bihagaze gute
ubwo biterwa n'igihano yaba yakoze ntabwo turi buvuge ko ntabwo bigomba kumvikana ko ari abanyamakuru kuko n'abari abantu bose babitangarije hariya sinzi ko ari abanyamakuru uzi ko citizen journalism yasakaye yageze ku bantu bose ntabwo navuga ko twakwitira abanyamakuru ni umuntu wese harimo duhereye kuri aba bafite banyiri imiyoboro kuko bafite inshingano zo kudafata inshingano bahanirwa kudafata ingamba zo guhagarika isakaza ry'amakuru arimo ayo makuru icengeza amatwara amakuru harimo amakuru abibinzangano icyo gihe rero hazamo ibihano bitangwa n'urukiko hanishwa iyo bihanijwe n'urukiko hanishwa ihazabu hagati ya miliyoni imwe na miliyoni eshatu ariko noneho iyo hari nk'amagambo yavugiwemo yo gutangaza ibihuha hariho hazamo igifungo hagati y'imyaka itatu n'itanu iyo gukwirakwiza amakuru atari yo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda ibihugu by'amahanga ibihano naho biriyongera hazamo hagati y'imyaka irindwi n'imyaka icumi guteza imvururu iyo harimo amakuru ateza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ibihano nabyo birazamuka bikajya hagati y'imyaka icumi na cumi n'itanu uko rero urumva biterwa n'icyo umuntu aba yakoze n'ibyo yahamwa n'urukiko
yego hanyuma wenda tubana ku musozi w'ikiganiro ribu ifite ubushobozi bwo kuba yahagarika cyangwa itangazamakuru
ubwo ubushobozi sinzi icyo ushatse kumbaza niba ari ubushobozi mu rwego rwo ku
mategeko
ububasha reka wenda ahangaha tuvuge ko urukiko kuko RIB ikora dosiye ikohereza mu rukiko ubwo decision cyangwa umwanzuro ufatwa n'urukiko bitewe n'ibyo n'icyaha yaharurwo icyo gitangazamakuru cyahamishwa
tureka turangirize ku kibazo nshaka kubaza ngo ubu murimo kwigisha murimo gusobanura ariko mukavuga muti hari abakora ibyaha kuri iyi miyoboro nabo wabonye iki kiganiro cyangwa se n'abitabiriye ubutumire barumva ko ibyo bintu bizarangira barumva ko nta dedilayini mubahaye mukavuga muti twabigishije twarasobanuye twarabatumiye ariko
nta deadline dutanga nta deadline wavuga ngo guhera itariki n'iyi ngo tuzatangira gukora ibi ngibi ahubwo umuntu wumva iki kiganiro yagombye kumva ko byatangiye ubu ngubu kuko niba uhamagajwe ukabazwa iperereza ritangiye kugukorwaho ntabwo nifuriza abantu ko byagera aho ngaho ubu ngubu wagombye guhindura editorial line yawe ntibe editorial line cyangwa umurongo ngenderwaho ari umurongo wo kugonga n'amategeko cyangwa ubangamira amategeko wagombye kuba ari umurongo ukurikiza amategeko nk'uko itegeko nshinga ribivuga niba utangaza amakuru akurura imvururu muri rubanda acengeza amatwara abiba urwango apfobya jenoside aho ngaho wumve ko igihe icyo ari cyo cyose amategeko ukuboko k'ubutabera kwakugeraho
ikibazo ni uko azumva ko atari ko abyumva azavuga ati ntabwo nshengeza amatwara ntabwo mpfobya jenoside benshi ni nako bavuga kugira ngo azamenye ko n'icyaha azabigirwa n'iki
ntabwo sinkeka ko abenshi babiyobewe kuko iyo tugusobanuriye kuko ni ibintu byumvikana ushobora kumbwira ngo umuntu wavuze ngo jenoside yatewe n'ihanuka ry'indege ngo vuga ngo ntabwo abize genocide tuzuko yatangiye tuzuko yateguwe ntabwo ushobora gukoresha amagambo abiburwa abwira abantu ngo babyuke bajye kwigaragambya babyuke bajye gukora ngo uvuge ngo ntabwo ngo ntabwo ubizi ko ari icyaha mu by'ukuri ububizi ko ari icyaha ngira ngo ntabwo wakoresha ibiganiro bikuru amacakubiri mvuze ko witwaze ko atari icyaha ngira ngo ububizi umuntu uri responsable umuntu mukuru wese abazi ko abazi ibyo akora ni n'uburemere bifite
ibi bintu twavuze ni nabyo birareba babandi batumiwe nabo birabareba
rwose
murakoze cyane
arakoze mugenzi wacu Asumta Kaboyi waganiraga n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Thierry Murangira mukanya turagaruka ku mikorere y'itangazamakuru rikoresha imbuga za internet ibibazo by'umwuga n'ahazaza h'itangazamakuru rikoresha ubu buryo ariko reka tubanze twumve uko umwe mu banyamakuru bakoresha urubuga rwa internet yakiriye iyi mbuzi y'urwego rw'ubugenzacyaha Jean de Dieu Kalinijabo akorera Primo TV ikorera ku murongo wa YouTube.
Nakoze Geoffrey n'abakurikiye ijwi rya Amerika muri aka kanya nge ntabwo nagifashe nk'icyemezo cyafashwe na leta y'u Rwanda ahubwo abibonye nk'ibintu byatangajwe gusa n'umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB anatanga ingero avuga bimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri internet nk'uko hari ubivuze avuga inkuru atanga n'ingero z'inkuru bagiye batangaza ariko niba umuntu avuga ko bagiye gufatira ibyemezo umuntu runaka ukoresha urubuga nkoranyambaga nabi ntabwo bivuze ko ari itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda ahubwo nuko biri mu nshingano z'ubugenzacyaha abakurikira imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube muribuka madame Ryamugwiza Idamange wabifungiwe nyuma yo kunyuzaho amagambo urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwavuze ko agize ibyaha nabwo rero ngewe byantunguye kuko n'ubusanzwe uretse na YouTube no kuri Twitter hari abasore mu minsi yashize polisi yataye muri yombi bivugwa ko batangaje amakuru y'ibihuha gukurikirana abakoresha nayo imbuga nkoranyambaga mu gihe bigize icyaha ibyo batangaje nizera ko atari n'ikintu cyo kwinjirwa leta y'u Rwanda isohorera nk'itangaza ahubwo ari kurikizwa ry'amategeko
none aho kugira ngo ayo mategeko akomeza kurikizwa nk'uko byari bisanzwe itangazo ryarasohotse wowe wabyakiriye ute
njyewe nabyakiriye nk'ibisanzwe bikorwa kuko n'ubundi ababikoze mu bihe bitandukanye bagiye bakurikiranwa ntabwo numva ko icyo gikwiye kwitwa ikintu kidasanzwe kubera ko n'ubundi igikorwa kigize icyaha amategeko arakurikizwa
uri umunyamakuru ukorera mu Rwanda ukurikirana iby'itangazamakuru ryaho bitangazamakuru bitandukanye byabikorera kuri YouTube byabikorera ku zindi mbuga ushatse kuvuga ko ubona ko nta kibazo kirimo bikora neza ku buryo itangazo ry'imbuzi ryo muri urwo rwego ritari rikenewe byari bikwiriye gukomeza uko bisanzwe
iri tangazo ryari rikenewe cyane ariko nkabona kuri njye atari ryo ryihutirwa cyane kuko hari inzego nyinshi zishinzwe gufasha abanyamakuru n'abaturage kuyungurura ibyo batangaza no kongera guhitura abaturage gusesengura neza ibitangazwa nakabaye nishima nk'urwego RGB RMC ARG ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru bakora ibiganiro bitandukanye byo gukangurira abaturage no kubagaragaza ko ibitangazwa ku mbuga nkoranyambaga zose cyane cyane YouTube atari ukuri kandi ko harimo ibishobora kubayobya nubwo harimo na byinshi bishobora kuzuza za nshingano z'itangazamakuru zo kubasusurutsa kubigisha ndetse no kubagezaho amakuru rero riratangazo ry'ubwaryo riraza nk'irikumira ariko kandi imbaraga zakabaye zishyirwa cyane no mu kwigisha abaturage kugira ngo batazajya bizera buri gitangajwe cyose kuko n'ejo haza umuntu akajya kuri YouTube akavuga ati muhaguruke tujya hana ukumva batabisesenguye neza barahagurutse baramukurikira
tuge noneho ku mikorere y'itangazamakuru nyirizina kuko hari abakoresha imbuga nka ziriya atari abanyamakuru ari abantu bishakira ibyo bita views cyangwa se ababareba kugira ngo bagwize umubare babone indo nkibanyuze muri ubwo buryo ariko hakaba hari n'abanyamakuru mu by'ukuri bafite ikarita y'umwuga wo gukora itangazamakuru aho mu Rwanda urabona kiriya cyemezo cyangwa se ririya tangazo hari icyo rizakoma mu nkokora mu mikorere isanzwe y'abanyamakuru?
Ubundi byari bikwiye kandi bikwiye no gushyirwamo imbaraga cyane, kuko nk'uko bivuze hari ababikora mu rwego rwo kwishakira views kugira ngo babone indonke, ariko hari n'abanyamakuru b'umwuga bakomeza kubikora bakurikije amahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru. Ku ruhande rumwe rero nkavuga nti abo banyamakuru bakora nk'uko bikwiye, n'ubundi iryo tangazo ryabaho cyangwa ritabaho ntibikwiye kubareba. N'ubwo muri iyi minsi usanga hari abantu bahagurukiye, niba ari ukutamenya amahame y'umwuga, niba ari ukwirengagiza amahame y'umwuga, bakumva ko mu gihe waba ukoze ikiganiro cy'umuntu utumva ibintu kimwe n'ubutegetsi bibaye ikibazo. Mu gihe waba uhaye umuntu uvuga ibintu wenda abategetsi cyangwa abayobozi mu nzego zitandukanye badashaka kumva, ukumva bibaye ikibazo. Ariko bitavuze ko nk'umunyamakuru udakwiye nanone, niba umuntu yaremerewe gukorera mu gihugu akaba ari mu gihugu, ibyo atangaza akaba nta rubora bimufatira ngo amuhane ngo amufunge, bikaba bivuze ko uwo muntu gusa ari ugamije gutunga urutoki ngo wavugishije umuntu ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta. Ntabwo ibyo ngibyo nabyo RIB yabikora, kuko irumva ko itabikoze kinyamwuga. Ariko nanone hakaba n'abandi bitwaza izi mbuga nkoranyambaga, akaba yanakora story cyangwa inkuru iri fixed. Inkuru iri fixed ubwo ni inkuru yakuze, umuntu akaba yacura inkuru. Ari nabyo izi nzego nyine zishinzwe iperereza ziba zikwiye gukurikirana, kuruta uko zakurikirana amagambo y'uwavuze ko wavugishije umuntu wenda utumva ibintu kimwe n'ubutegetsi, cyangwa se wavugishije umuntu wenda kuri bo utari ukwiye kubuvugana nawe.
Noneho rero nimba mbyumva neza, hashobora kuba harabaye ikintu cyo kwikanga mu banyamakuru bigenga, cyane cyane abavugisha cyangwa se abanyamakuru bategamiye kuri leta, bashobora kuba barikanze bumvise rino tangazo?
Nta hantu umunyamakuru akwiye kuba yegamiye. Umunyamakuru atangaje bitandukanye n'ibyo leta wenda yifuza ko ashyigikiye cyangwa ashaka guteza imbere uwo muntu ufite ibitekerezo bitavuga rumwe n'ibya leta, ahubwo nuko hari urundi ruhande leta ikwiye kwihanganira kumva, nubwo byaba atari wo murongo ya settings. Ibyo ntabwo mvuze ngo leta irabikora ikaba yakanga umunyamakuru, ahubwo nuko hari bamwe mu bantu benyegeza bashaka ko leta ikanga n'uwo munyamakuru kuko yavugishije umuntu. Ntabwo ari leta ku giti cyayo, ahubwo ni abantu dusigaye twita ko ari abantu bishyira imbere agashaka kugaragaza ko ari gukunda igihugu kurenza abandi. Mwene abo rero niba usanga batuma rimwe na rimwe inzego zimwe zishobora kugira gutya, zikaba zatumiza umuntu zikamubaza ziti kuki wavugishije runaka, kuki watangaje ibi, kuki ureka commentaire, zigatambuka ibintu mu by'ukuri wumva ntaho byaba byubaka uyu mwuga, cyangwa se ntaho byaba byubaka ibitekerezo by'impande zombi, kandi umunyamakuru aba akwiye kujya hagati y'izo mpande zombi.
Abo rero wita abagatolika kurusha papa, wibwira ko babikora kubera ko wenda baba banabihemberwa, cyangwa mu Rwanda koko hari abanyamakuru benyegeza cyangwa banenga bagakabya bahagaragara Bwana Kalinijabo?
Jeffrey, ikibazo ntabwo ari uko babihemberwa cyangwa batabihemberwa, ikibazo ni iyo myumvire ubwayo. Uwaguhemba wese ufite iyo myumvire nawe arumva icyo yaba aguhembeye, cyangwa se murumva icyo yaba aguhembeye. Ikindi kuvuga umunyamakuru aranenga agakabya, hari umurongo ntarengwa wo kunenga, kubera ko umunyamakuru mbere yuko umunyamakuru ni umunyarwanda, kandi umunyarwanda wese ategerezwa gukurikiza amategeko. Niba rero ubona umuntu anenga agakabya, kurikiza icyo amategeko ateganya, wikoresha uburyo ubwo aribwo bwose bwo kumutera ubwoba cyangwa se kumubuza gutangaza ibintu, we kurikiza icyo amategeko ateganya gusa.
Hari abanyamakuru bakoresha amagambo aremereye cyangwa se arimo amarangamutima, ariko wareba ugasanga inkuru batangaje zabaye, ndetse bimwe bakabizana uko byakabaye aho byabereye bakabishyira hariya. Imbuzi nk'iyi ntiyaba ari gasopo ku banyamakuru nk'abo, cyane cyane bagaragaza amarangamutima cyangwa bakoresha amagambo akomeye mu byo batangaza, kabone n'ubwo byaba ari ukuri?
Ntabwo abanyamakuru ari shyashya, ariko nta n'ubwo nabuza umuntu kubahamagaza no kubibutsa ko wenda bari gutandukira no kurengera ariko kandi niba hari n'amategeko akwiye kujyaho yo kuvuga ngo wavuze urarengera ugaragaza amarangamutima kandi bidakwiye, ayo mategeko nayo nagaragazwe, hanyuma uhamagajwe akarenga kuri ibyo, kongera akagirwa inama akarenga kuri ibyo, akurikiranwe noneho yifashishwa amategeko.
Reka noneho turebe ingaruka mu by'ukuri biriya bintu bigiye kugera, wowe urabona ko bizagira izihe ngaruka ku itangazamakuru mu Rwanda?
Ndatekereza ko umunyamakuru wemeranya n'umutimanama ko akora kinyamwuga bitazamuhungabanya, kubera ko u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, ahubwo hakaba hasigaye kureba uko akurikizwa. Reka niba turi igihugu kigendera ku mategeko, umuntu akaba yarenze ku mategeko, aho kumuhamagara ngo umutere ubwoba mwereke ngo itegeko riteganya iki, ntabwo mvuze ko hari uwo bateye ubwoba, kubera ko kuguhamagara ngo ugirwe inama bitandukanye no kugutera ubwoba. Iba muhamagare bamubwire bati itegeko riteganya ibi, nibarangiza kumbwira bati itegeko riteganya ibi, akurikiranwa hakurikijwe itegeko cyangwa se agirwe inama hakurikijwe icyo wenda sosiyete imushakaho. Naho ubundi ingaruka yindi mbona bishobora gutera cyane cyane ni nziza, kuko bishobora gutuma bibuza wa wundi wajyaga kuri YouTube ashaka indonke acika intege, kandi koko birakwiye ko acibwa intege, hanyuma noneho agasigara akora wa wundi ukora mu buryo bwa kinyamwuga, kuko abo ngabo nabo baratobera bakora mu buryo bwa kinyamwuga, nubwo baba bashyiramo no gukabiriza kugira ngo basige icyasho ubutegetsi, ariko baba banatobera wa wundi ukora kinyamwuga.
Wigeze kuvuga ko umunyamakuru atagombye kugira aho abogamira, kandi koko nibyo, ariko ndenda kukubaza nk'abantu bashobora kugaragara kuba baramaze gushyirwa mu byiciro by'aba bantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga, wenda hari nk'uwo byabayeho rimwe akaba yabihanirwa nyuma akazarangiza igihano agakomeza akazi, ariko yaramaze kwinjira kwambara iriya sura, ntubona ko bishobora kumugora kubona amakuru cyangwa se kuba yatumirwa nko mu biganiro cyangwa akagezwaho aho ashobora kujya gutara amakuru, gutumirwa mu manama n'ahandi nk'aho amakuru ava?
Sinzi niba ari uko rimwe na rimwe tuba turi kuri tele yo mu Rwanda, ariko mu mwuga w'itangazamakuru iyo twiga bakubwira ko ashake peyisa press, buri gihugu n'itangazamakuru ryacyo. Ntabwo nizera ko ibi ngibi wenda ni bishobora kuba bikorwa mu Rwanda gusa, kuko ntekereza ko biri hirya no hino ku isi, ahubwo ikigiye gitandukanye akaba ari uburyo bw'uko bihita bigaragara hamwe cyangwa ahandi ntibihite bigaragara, kuko ni ibintu ngira ngo abantu bakurikirana Korea ya Ruguru barabizi ko muri Korea ya Ruguru ho itangazamakuru rinizwe ku buryo bugaragara. Rero nibwira ko mu Rwanda ntabwo navuga ko guheza abanyamakuru ngo nuko batavuga ibyo leta ishaka cyangwa se kutabaheza bishingiye gusa ku kuba batanezezwa n'ibyo batangaza, kuko n'igihugu kiba gikeneye public relation, gikeneye kugaragaza isura nziza, ibyo nge nk'umunyamakuru ndabyumva. Ariko n'utagaragaza isura nziza yacyo si uko abayanze igihugu, rimwe na rimwe n'ubikora kugira ngo ibikorwa nabi cyane cyane mu buyobozi bw'inzego z'ibanze bikosoke kandi bigire umurongo bihabwa. Ntabwo ari uko umuyobozi ku giti cye uba wabikoze ari umurongo w'igihugu aba yahawe, rimwe na rimwe cyangwa se nubwo waba ariwo yaba wushyira mu bikorwa nabi.
Reka noneho tugaruke ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Uri mu Rwanda niho ukorera, hambere hari imiryango imwe n'imwe yagiye ivuga ko mu Rwanda nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhari, ko abanyamakuru batarebwa ijisho ryiza n'inzego z'ubutegetsi. Wowe niho uri ubu bimeze gute? Wowe nk'umunyamakuru mu Rwanda icyo kintu kibona ute?
Murakoze. Ubwisanzure bw'itangazamakuru kuri njyewe mu Rwanda ntabwo navuga ko buhari nk'ubwo abanyamakuru dukeneye, ariko nta nubwo navuga ko budahari nk'ubwo dukwiriye muri iki gihe. U Rwanda ni igihugu gifite amateka mashya, cyane cyane bamwe bagifite ibikomere ku buryo hari ingingo zimwe na zimwe abantu kuzitangaza bisaba kwigengesera, nk'ingingo igaruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni ingingo iri sensitive abantu kuyitangaza bikwiye kwitonderwa, nk'uko nanje mbyemera nk'umunyamakuru mbere yuko umunyamakuru ndi umunyarwanda kandi amateka y'u Rwanda tuyasangiye nk'abanyarwanda nubwo tutayumva kimwe ariko nta wenda kuyakuraho na amateka y'u Rwanda ibindi byose byaza bishamikiye kuko ari amateka y'u Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru kenshi wabureba uburebere ku ngingo nk'iyo mbere na mbere yuko hari self censorship cyangwa se kwirinda kugira iby'abanyamakuru dutangaza ku ruhande rumwe nkabona njye hari ibyo koko dukwiye kwigengeseraho nubwo twabitangaza ariko tugashyiramo kwigengesera icya kabiri ubwisanzure bw'itangazamakuru iyo urebye mu Rwanda bugenda butera imbere bishingiye ku mategeko yagiye ashyirwaho yorohereza abanyamakuru kugera ku nkuru yorohereza umuntu gushinga igitangazamakuru yorohereza n'umunyamakuru wagiranye ikibazo n'umuturage kuvuga ngo bagikemura bate cyangwa se no mu gihe leta yumva koko ikeneye ko umunyamakuru akosora ibyo wenda atangaza inzego z'ubutegetsi zibona ko bibangamye bakamuhamagara bakabigira uburyo babiganiraho mu murongo runaka bigahabwa umurongo abenshi rero iyo bavuga cyane cyane nk'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'itangazamakuru iyo basohora ibyegeranyo nibyo koko hari ibyo bavuga by'ukuri kuko kugeza ubu nubwo hari amategeko ari kwishyurwa mu bikorwa ryayo ni ikindi kibazo biratangaje ko ushobora nk'umunyamakuru kumara nk'ukwezi ushaka inkuru mu kigo runaka kandi itegeko rigena iminsi ntarengwa itanageze ku minsi 30 yo kugira ngo wabonye iyo nkuru ariko bikaba bitaba ari naho hazira bya bindi byo kuvuga ngo umunyamakuru none utangaza ibyo leta ishaka umwe basanzwe bamenyereye ni uri buhabwa ayo makuru mu buryo bworoshye nge ni muri iyo ndorerwamo mbibona
uri umunyamakuru wabigize umwuga ukorera ku rubuga rwa interineti usangiye n'isi yose ariko kandi abubwira by'umwihariko bo mu Rwanda ubasangiye n'abandi bantu nabo bakorera ku rubuga rwa interineti ariko bakora itangazamakuru batagize umwuga bari muri babandi twavugaga babishakira ababareba bashaka kugwiza umubare no kubona indonke rimwe na rimwe bakaba bashyiraho ibintu bidakurikije amahame y'itangazamakuru cyangwa se wenda bitanajyanye n'umuco wa Kinyarwanda bamwe bashobora kubona nk'ibishora urubyiruko cyangwa se n'imbaga y'abanyarwanda muri rusange mu migenzereze itari myiza usangiye n'abo bantu isoko usangiye n'abo bantu abo mubwira urabona hakorwa iki kugira ngo hasohoke ibintu bifitiye rubanda akamaro.
Ndagira ngo manze nkubwire ko muri biriya biganiro waruvuze hari bimwe na bimwe bikorwa mu buryo koko butari ubwa kinyamwuga ariko hari n'ibindi umuntu yicara imbere ya kamera akavuga ati tugiye kureba ukwezi k'umugore abatari bazi kubara ukwezi k'umugore dore uburyo bakubara ese wamenye ute ko wasamye ese hari ababikora mu buryo buri professionnel kandi hari n'ibiganiro byagiye bica ku maradiyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda bikangurira abantu kumenya ubuzima bwabo bw'imyororokere no kubwitaho ibyo rero biraba bitandukanye na bya bindi by'abandi babikora mu buryo butari nk'ubwo wenda bashyiramo n'amagambo y'urukozasoni ibyo byo birumvikana ko abantu nk'abo ngabo birakwiye ko muri sosiyete muri iki gihe imihindagurikire y'umubiri w'abana bakiri bato igenda ihindagurika ku buryo ku myaka 10 usanga umwana w'umukobwa yaratwaye inda y'imburagihe birakwiye ko abantu nk'abo ngabo byo bahagurukirwa kandi bakabanza bakaganirizwa bakerekwa umurongo bakwiye kubikoramo kuko no muri biriya biganiro ntekereza ko hari ubutumwa inzego za leta by'umwihariko inzego z'ubuzima zakabaye zinyuzamo ku bufatanye na bari abanyamakuru ni inama numva yakurikizwa kuko ari nko mu kiganiro ukaba wanyuzamo ubutumwa bwa minisiteri y'ubuzima ugira uti nyabuneka dukomeze gufatanya kwirinda inda z'imburagihe niba bikunaniye ikoresha agakingirizo ubutumwa nk'ubwo ngubwo bigaragara ko mu Rwanda bugenda bukendera bwakabaye bwimukira hariya ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubutumwa bwo kurinda abana gutwara inda z'imburagihe bwakabaye naho buhanyuzwa nta mpamvu yo kumva ko iri tangazamakuru riri mainstream cyangwa se amaradiyo n'amateleviziyo ari byo byakomeza kwifashishwa mu gihe imbuga nkoranyambaga ahubwo bigaragara ko arizo abantu benshi basigaye barimukiyeho mu gushaka amakuru mu gushaka ibyo biganiro birakwiye ko ku ruhande rwa leta bahindura ibitekerezo bakumva ko imbuga nkoranyambaga nazo kuko umuntu yirirwa na telefoni ariko ntabwo yirirwa agenda na televiziyo ye aho ngaho rero niho bakwiye gufatira abaturage baba bashaka no kunyuzamo ubutumwa bakaba babunyuza mu banyamakuru nk'abariya bakorera ku mbuga nkoranyambaga bwa ubutumwa bujyanye n'ibya politike, ubukungu se imyororokere nk'ibyo twavugaga, naho bukajya buhanyura leta niyumve ko ryaba ripfunwe gukorana n'abanyamakuru bari professionnel bakorera kuri murandasi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abanyamakuru nabo badakora mu buryo professionnel, inzego zibishinzwe zikabegera zikabahugura zikabaganiriza, byaba no ngombwa zikabafatira ibihano, ariko hatabayeho guhutazwa bitabanje no kugera mu rwego rw'amategeko ngo bajye mu nkiko bajye hehe. Izo nzego z'ubwazo zirahagije ko zashyiriweho itangazamakuru kugira ngo zifashishwe mu guhugura no kugarura mu murongo banyamakuru mu byo twita professional ethics, bagafatanya mu buryo bwa kinyamwuga mu guhugurana no gufashanya gusubira mu murongo. Icya gatatu ntekereza ni uko abaturage nabo inzego za leta zikwiye gushaka uburyo zifatanyije n'iyi miryango ihuza abanyamakuru, hari za Pax Press, hari za RMC, hari ARJ nk'uko nazigarukagaho, Rwanda Media Commission nyine na RGB, birakwiye ko bazajya bategura ibiganiro niba ari ingaruka gihembwe, niba ari ingaruka kwezi, bigamije kuzamura media literacy mu baturage, kugira ngo abaturage bamenye itangazamakuru mu by'ukuri, nibumve ko icyo babonye kuri YouTube ari cyo 100%, bakagira indi critical analysis, sinzi indi ubundi buryo bwo gusesengura ibyo bumvise, ndetse no kumenya ngo niba umunyamakuru yavuze iki, ese ni koko niko byagenze, agakora wenda icyo twakwita contre verification, akareba niba koko icyatangajwe aricyo. Bizanafasha gutumiza imbuga zizerwa mu gihe leta yaba izinyujijemo bwa butumwa twavugaga, kuko bizorohera umuturage wibereye muri bisi arimo ataha gushyiramo ekuteri akagenda yumva bwa butumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima, atari ngombwa kwirirwa agera mu rugo ananiwe ngo acane televiziyo ajye kubureba kuri televiziyo.
Jean de Dieu Kaleni Jabo, umunyamakuru ukorera Primo TV ikorera ku murongo wa YouTube. Izo nzego yavugaga zirimo ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru n'urwego rw'abanyamakuru rwigenzura. Ijwi rya Amerika yagerageje kubavugisha inshuro nyinshi ariko ntibyadukundira. Ubutumwa twabandikiye tubasaba kugirana ikiganiro kuri ingingo barabusomye ariko ntibasubiza, n'inshuro nyinshi twagerageje kubahamagara ntibitaba. Gusa ntibyatubuje gukomeza ikiganiro kuko twabashije kubona undi munyamakuru ufite ubunararibonye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Yigeze kuyobora ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru ariko ubu ntakiri ku buyobozi bwaryo. Muri iki kiganiro turavugana nk'umunyamakuru wigenga. Bwana Muganwa Gonzaga, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Turavuga ku mbuzi urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ruheruka gutanga ku bakoresha imboga za internet mu buryo ruvuga ko butemewe n'amategeko, cyane cyane abanyamakuru. Wowe uri umunyamakuru w'inararibonye wigeze no kuyobora ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, ariko ubu tuvugana uravuga nk'umunyamakuru ku giti cyawe, ntabwo ari ryo uvugira, ariko ndagira ngo nkusabe udusangize kuri ubwo bunararibonye ibyo wabonaga igihe wari urimo bishobora kuba byakenera nk'iriya mbuzi yatanzwe, ibyo wabonaga bitameze neza mu by'ukuri bikwiriye kwigwaho ubitusangije nk'ibi.
Ntabwo navuga yuko hari ibyo njye ku gitanje mbona bigeze ku rwego rw'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaro wakwinjiramo. Ibintu bishobora kuba bigihari bihari cyangwa bigaragara vuba, ndifunda yuko yakwigwaho bigace mu rwego rw'igihugu rw'abanyamakuru rw'igenzura, kubera ko nirwo ruzi cyangwa wakabaye ruzi uko umwuga w'itangazamakuru ukora. Haboneka n'ikibazo icyo ari cyo cyose bakifashisha uburyo buhari kugira ngo bagire inama cyangwa bafatire ibyemezo abanyamakuru barimo bashobora kuba barimo gukora ibintu bitubahiriza amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Urebye n'ibyo umuvugizi w'urwego rw'igenzura RIB yavuze, n'ubundi bimwe n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ntabwo asanzwe tugenda mu Rwanda cyangwa no ku isi hose ntababyemera. Nta muntu wemerewe gukoresha itangazamakuru cyangwa uburyo ubwo ari bwose bw'itangazamakuru kugira ngo ariho urwango arakere Jenoside yakorewe Abatutsi ateze amacakubiri cyangwa azangura abantu bishingiye uko bateye, yaba ku gitsina, yaba ku myemerere, yaba kuri politiki yaba ku ruhu n'ibindi ibyo amuhamagaye mu batangaza mu bashakashaka ntabyemera ikibazo gihari kigaragaye impamvu zirimo kuvuga muri iyi minsi ni uko itangazamakuru yagiye cyane kuri interineti hakoresheje social media birimo uburyo butandukanye hari social media ya Facebook ya Twitter ariko cyane cyane kuri YouTube njyewe ku mwanya mbona yuko ari amahirwe kuba tekinoloji ikoranabuhanga ryavutse ryahaye itangazamakuru uburyo busha bwo gukora itangazamakuru bukagera ku bantu benshi ikindi kibazo kigaragara ni uko social media cyangwa YouTube ni abakora b'abanyamakuru b'umwuga gusa n'abandi baturage baragenereka amategeko arabemerera kandi bariho abenshi bakora neza n'ubwo hagaragara byagaragara ingero niba batawe kuri yombi cyangwa abandi bakabazwa ariko n'izina ku banyamakuru sinumva ko hari ikibazo kigeze aha ngaho cyagera mu rwego rw'igihugu cyane.
Mu yandi magambo wowe uravuga uti niba urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha rwatanze iriya mbuzi ntabwo rurimo kureba abanyamakuru gusa rurareba imikoreshereze mibi muri rusange ya interineti.
Amategeko arabemerera ni n'inshingano zabo kureba icyo biteganywa n'amategeko hari itegeko akaba n'itegeko rikoreshejwe no gukoresha urwego nkoranyambaga sinzi ibimenyetso bafite cyangwa ibi bamaze kubona ariko biri mu nshingano zabo n'amategeko arabemerera kugira ngo babikurikire.
Nanone ndakomeza nkubaze nk'umuntu ufite ubunararibonye mu itangazamakuru aho mu Rwanda kuko ibyo ari byo byose urabibona byaba ibiri kuri izo mbuga zose umaze kuvuga urabona koko uyu muburo cyo twakwita warning mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se gukebura abantu bakoresha izi mbuga kije mu gihe hari ibyo nawe ubona binyuraho bidakurikije umwuga w'itangazamakuru?
Hari ibigaragara ngira ngo ni ikintu kimaze igihe ibiganirwa mu gihugu ngira ngo na minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga yigeze kubivuga bavuga se ninde ushinzwe kuzagenzura imbuga nkoranyambaga social media ariko nawe ari ibintu byoroshye kubera ko akenshi social media ntanugushingiye mu Rwanda akenshi ni sosiyete z'abanyamerika biragoye kugira ngo hagire umuntu cyangwa urwego runaka rwagenzura ariko ikigaragara yuko yanjye umuntu uharanira ubwisanzure n'utanga ibitekerezo tukifunze yuko uwagenzura social media yaba atari urwego rwa polisi cyangwa urwego rwa leta agomba aba ari urwego rwigenga kubera ko igihe bigaragara yuko bamwe bavuga ko abantu barimo gukoresha nabi social media ariko ugenzuye ugasanga hari abashaka ibitekerezo byabo ariko byatambuka gusa iby'abandi by'abantu batandukanye batumvikana nabo bitatambuka ariko hari naho ubona cyane cyane no kuri social media zimwe na zimwe ugenda ubona kabisa ukabona yuko hari abantu bagifite ingengabitekerezo bafite amacakubiri cyangwa badafite politiki ikwiye. So nk'umunyamakuru uvuze ku rwego rw'abanyamakuru inshingano irahari kugira ngo umunyamakuru yigengesereze arebe neza asengure neza ibyo agiye gutanga urubuga ibyo guha abantu gutanga ibitekerezo areba ibikabaye bikishwaho. Icyiza ni uko YouTube nyinshi ntabwo ziri live so umunyamakuru afite umwanya uhagije kugira ngo amaze kurekodinga ikiganiro agenda yongera acyumve yaba agishe n'inama akoresha ino mayibita yaba afite kugira ngo ibyo bemera gutambusa gushyira ku rubuga rwabo babe bazi ko bitica amategeko bitica amahame agenga umugabo w'itangazamakuru. Kandi yose indi myitwarire myiza iboneye muri rubanda.
Gushishoza k'umunyamakuru bishobora no kuvamo kwigengesera bitewe n'icyo agiye kuvugaho nanone bishingiye ku mateka igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo n'ibintu byumvikana ariko ibyo ngibyo usanga tubivuga gusa kubirebana n'impamvu za politiki tukibagirwa ko hari n'abandi bantu bashobora kubangamirwa n'impamvu zindi zitari za politiki. Ibyo byo inzego z'u Rwanda hari icyo zibivugaho? Hari ubwo zibireba ku buryo bashobora kuba bavuga bati nyabuna n'abariya berekana ibintu runaka cyangwa se bakora muri ubu buryo hari ikintu tubashyiriyeho kigomba kuba kubibutsa kubakebura cyangwa birareba gusa abanyamakuru n'abatumirwa babo?
Ntabwo bikunze kugaragara cyane. Ubundi inzego zikunda guhaguruka cyane igihe ari ibintu bifitanye isano cyangwa byagaragaye abantu batavuga uko amateka azanyajijunge akora Abatutsi yemewe. Ariko ibindi uvuze cyane cyane ibyo uvuga, hari n'igihe hagaragara ibintu wakwita urukozasoni, hari n'amategeko ashobora kuba bihana. Ariko ntabwo bigaragara kubera ko akenshi n'iyo debira hari hano mu Rwanda yo kuvuga se ubundi se ibyo bintu ibitemewe ni bihe, ibyemewe ni ibihe, bigarukira he? Cyane cyane yuko u Rwanda ntabwo ari igihugu kiri cyonyine kiri mu ruhando mpuzamahanga, umucyo uraguka uragaragara ukava hano mu gihugu ukinjira hano cyangwa ukava no mu Rwanda ukagana handi. Kandi cyane cyane yuko interineti iri hose n'umuntu uba ureba ntabwo bivuga ko agomba kuba ari ku butaka bw'u Rwanda. Ni ibintu bamwe baganiraho, ariko ntabwo ubwanjye ukuntu shasemo ntabwo mbona ko hari hafata umurongo muri sosiyete. Hari abantu bakwita yuko hari abari libre cyane, hari n'abari conservative, abajya ahagarariye ukuri gakondo cyane, ntabwo haragaragara umurongo. N'igihe rimwe na rimwe agize umwe muyobozi igihe cyo ugerageza gukebura usanga abantu bamwe bamunenga bamwe basiye. So impande zose zagenda ziracyahari. Ni byiza kugira ngo abantu babanze baganireho ntihaza kugaragara ibyemewe n'ibitemewe, nibura haba ari ikintu abantu benshi bumvikanaho bidashingiye ku myemerere, ku miterere, ku myaka. Kubera ko urumva urubyiruko n'abantu bakuze akenshi ntabwo babyumva kimwe. Nje ndubona nta kibazo yuko abantu bakomeza kubiganiro, ariko nko mu itangazamakuru amahamagi mu itangazamakuru hari aho bigarukira. Cyane cyane itangazamakuru rirebwa n'abantu bose, rirebwa n'abakuze n'abana. Hari aho umuntu agomba gushoza umuyobozi w'itangazamakuru kamera yuko ari ibintu bitemewe n'ibyemewe.
Komerezaho rero nanone ku itangazamakuru nyine n'ubundi niho ruzingiye. Nubwo twari tugiye hirya gato, urabona izo ngamba noneho zishyizweho zirasigahe itangazamakuru ry'u Rwanda? Riraza kuba rimeze neza cyangwa mu minsi iri imbere rishobora kugira ibibazo bishingiye kuri izo mbuzi byumvikana ko zizakurikirwa n'igikorwa?
Mbere na mbere hari ibikwiye kuba byakorwa byihutirwa. Ikintu cya mbere, urwego rugenzura abanyamakuru n'abanyamakuru bakabaye bashyiraho umurongo, bakongera gusobanura amahame n'imikorere, cyane cyane ku ngingo zikomeye zidakunda kuganirwa cyane mu gihugu. Umunyamakuru akamenya aho agomba kugarukira n'aho atagomba kugarukira, kugira ngo nabo bavuge amategeko. Kubera ko ushobora kuvuga uti ari umuntu utarimo kubahiriza amategeko ariko ubwayo adasobanuje. Kubera ko ndabizi n'ubungubu hari amategeko yarezwe mu rukiko rw'ikirenga kugira ngo abanyamakuru mubumva ko atubahiriza itegeko nshinga. Tuzanafasha urukiko rw'ikirenga rushinzwe gusobanura amategeko ruyasobanure neza kugira ngo nagonge ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Icya kabiri kijyanye n'icyo nari mvuze mbere, urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura rugaragarire abanyamakuru yuko rutabogamye, rushobora kumva ibitekerezo impande zabo zombi, yaba abandenga leta cyangwa abashyigikiye leta. Kubera ko hari ibyo bigaragara bamwe bakakubwira uti kuki batumiza aba n'aba, kandi hari abakora byenda gusema n'ibyo ariko bo basa n'abafite ubudahangarwa. Kubera ko birafasha cyane kugira ngo icyizere gihari cyangwa igikorwa kiyongere bifashe cyane. Aha ngaha bizatuma inzego z'umutekano cyane cyane RIB n'izindi zitinjira mu by'itangazamakuru, ahubwo bikakemurirwa mu mwuga. Ikindi kigomba gusobanuka ni ubundi se itangazamakuru rivayo rikagarukira hehe? Haracyarimo iyo kutumvikanaho, bakavuga ati aba YouTubers ntabwo ari abanyamakuru, abantu bakavuga ati uya nabo ni uburyo bwo kwitangaza amakuru. Birimo kwegurwa, hari umurongo UNESCO yatanze ivuga yuko umwuga w'itangazamakuru ugomba kwagurwa n'abariya batanga ibitekerezo cyangwa bafite amamikoro ba 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 cyangwa YouTube nabo bafite nk'abanyamakuru ariko nabo bakemera yuko bagomba gukurikiza amagenga umuntu utangaza amakuru kugira ngo bifashe n'izindi nzego zishinzwe ibyo gusaba kutinjira n'usukundi mu mikorere y'abantu batanga ibitekerezo bigenze gutyo ndumva ubwisanzure butahungabanya na cyane ariko bibaye ngombwa kugira ngo bijye mu manza cyangwa ari inzego zikomeye cyane byatera n'ubwoba n'abandi basanzwe bakora neza bataritse amategeko ayo ari yose nabo batinye gukomeza gukora akazi kabo bisanzuye.
Uko ubona ibikenewe nk'umuntu ufite ubunararibonye mu bugenzuzi bw'itangazamakuru, haba mu buryo bw'ibyuma bikenewe, haba mu buryo bw'abakozi bakenewe, haba mu buryo bw'ubushobozi abo bakozi bagombye kuba bafite, urabona ibikenewe kugira ngo habeho icyo nakwita kunonosorwa kw'amakuru asohoka ku murongo wa internet mu Rwanda hatitawe ku bwigenge bw'imirongo ituruka hanze y'u Rwanda cyangwa se ibikorerwa hanze y'u Rwanda, tuvugiye ku bikorerwa mu Rwanda gusa, ibyo bintu urabona ari inzira ngufi?
Oya, naba ari inzira ngufi bisaba igihe ariko binasaba n'abantu bose bashaka gukoresha uburyo internet kwihugura, kumenya cyane cyane abatanga ibiganiro kuri YouTube, kubera ko urabona bitandukanye n'amateleviziyo yari asanzwe. Biroroha cyane umuntu wese ufite ijambo ubundi ryakaba ari byiza nawe kumva yagera yajya kuri kamera nawe akavuga ibimuri ku mutima, ariko kubera ko byagiye bigaragara yuko harimo ibishobora kwica n'amategeko, nayo mpamvu hari abantu barimo kuburana abantu bari mu mwuga w'itangazamakuru batanga urubuga, baremerewe kandi ni byiza yuko batanga urubuga ku bantu benshi, ariko nabo byabyiza dufite umunyamakuru ufunze umunyamakuru watewe ubwoba, dufite umunyamakuru urimo kubera ko hari abantu bazihaye umwanya bari kuri social media birirwa batuka abanyamakuru bankanaka mu mwaka ikarita mu gihugu cye, aho ugasanga nta muntu urimo gufasha mu gukemura, hakagaragaramo n'urwikekwe urahari ubu ngubu turabibona, kandi atari ibintu byiza mu mwuga aho usanga ibitangazamakuru bihanganye kubera imirongo ya politiki bitigenderaho. Ni ikintu cy'ingenzi yuko abanyamakuru bakwitondera kubogamira ku ruhande rumwe rwa politiki, ntagaragare nk'ari igikoresho yaba opozisiyo cyangwa yaba ishyaka ariko ubutegetsi, kubera ko bimukuraho bwa bunyamwuga bwa bundi icyo bita independence, kugaragara yuko uri umuntu uri hagati y'impande zombi wowe ushinzwe guha ukuri abaturage. Biracyari n'inzira kubera ko social media ni ikintu kirimo kuvura uwani ntabwo ari ibintu byari bisanzwe, ariko ndakeka yuko abantu niboroherana bagakomeza ibiganiro ntabwo mu nkweto z'abundi bizafasha kugira ngo itangazamakuru rikore neza mu gishyira imbere.
Bwada Muganwa Gonzaga, ndagushimiye cyane uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Sanga.
Nawe turabashimira kwaze cyane.
Nshimiye namwe mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika, by'umwihariko ikiganiro muri Sanga iki uyu munsi naho tugisoreje, mbibutsa ko mwagisanga ku rubuga rwa internet igihe cyose kuri waeshatu radio yacu voa.com. Reka mbonereho no kubararikira ibindi biganiro biri imbere hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira ibihe byiza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika.
cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi.